funny, bro. Can you deba exy?
When I went to say
last step, yo, the yaba the exy.
Yeah. What kind of thing this?
Horrors. Atavise.
Emsa la vika atavise.
La vika atavise.
Yangi bangala luse.
Atavise.
Emsa la vika atavise.
Atavise.
Okudamu exo mpa mkosu waka Nchusa netuwaka Nzile umu chari mwaza Umpe kolu nzenende kawe chencha Anige gara sika lilo adventure Tutumia bia unyumia biru za mazi Eno super wola woza mchala yanchaye Tuwani saba mundu kubogo za manya Wana banga bazi renji roba kwa ikuchino Yawasa kakaza kambi kativye vyono Egumbali eche nyanya ngari ada kideno Kainja mungato, pili munga ya jingo Mugu kwa cinema, ti exi ya litaito
Atavise
Emsa la vika atavise
La vika atavise
Yangi bangala luse
Atavise
Emsa la vika atavise
Atavise
Yangi bangala luse
Anyoya dava kosemo yange Zendieno nyumi ranchiri nse Lipi zaba ya yeva ripoti Nzungu wila kubiro nozi tira vibe yange Exi next I'm the best thing Wela ganyoyo now regretting Kanoka penzi singa kwa fuga Just yali vigambo singa wakuma Katindieno njoga nsiba muzipote Naline ya mokuo nyabiriji Kuwe bere ya ove mubigiji
Kulide naku zinobi kukubabubi
Atavise
Emsa la vika atavise
La vika atavise
Yangi bangala luse
Atavise
Emsa la vika atavise
Atavise
Yangi bangala luse